Bayo Studio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Nuhun jiretu ɓoggi janga fandu hala Mamadou Sama Seku jom ñali sakraɓe heeɗiɓe. Imu Bakko Mali mbiyenna fuɗɗi beeta ko beeta altenere hannde caɗele fufu tawi kaka mbiyenna oɗo ñalawma gohoɓo imu e ley ko sefi koppino miso o daali ke fewde e kala mbiyen nambaraji fay goto mbe kañum tan wawana wa dartinde leydi Mali ndi gollu kongol alma Mamoudou Diko yo cakkite yontere nde mbiyenna wattu dowawuji gaddanaɗi mbiyen heddiɓe e ley ima daraji ñalaɗe iwde sappo yaade sappo e ɗiɗi juillet 2020 coggu essence ɓeydoto mbiyen kasen e mbiyen ley ko warata ko e wi ko nappa gollirde kumminide mbiyennan jaam yiiteji so saabi wolde to e Russie e Ukraine ɗin gon semme kabaruji amen hannde kikiɗe altinere sappo jetti juillet 2022 bisimilla sakiraɓe. Imu Bakko lewru juillet 2020 fuɗɗi mbiyen 2022 fuɗɗi beeta ko o dow tatteji leydi ndi fuf imotoɓe ɓe na mbara uñaji mbiyen uñaji temedere uñaji capanɗe jeenayo e ɗiɗɗon ndemɗen iwde kay yaade kulukuru fangude sikaso minaka e Kidal imuji ɗi puɗɗi yeeso mbiyen heƴaɓe laamu e ardiɓe jandeji e kañe serusiji caɗele fuf tawi kaka ley oɗo ñalawma gooɓo Adama Amadou Haydara wonko heɓani kede fistango Alsisi
ɓe imotoɓe ko ɓuuri ujunaji nayyi temed jeegon capanɗe jeegon e jeɗɗi peccaɓe hakkunde centre ngaji sappo e tati woni kayito ministre kumaniɗo fina tawa e lotelingaji le leydi ndi ando goli guindo ardino fuɗɗore golleji ɗi ɗum waɗi le lycé dugukolo konare kayito yeeso hooreɓe kuncanoɓe hoore jandele nokku o nde laamu kulikorotoɓe imotoɓe ujunaji ɗiɗi temed tati capan joyi e jeenayyi ɓe rewɓe ujunere temed tati noga e tati woni hakkunde mumen woni puɗɗuɓe imuji bak ɗe nokku o ministre kumaniɗo golle le leydi ɓeeɗare ministre kuncano hoore ɓiɓɓe leydi Mali joɗiɓe sella wonno ardinoɓe golleji sikaso to ministre kumaniɗo jande dow woni ardiɗo fuɗɗore golleji ɗi to eɓe ɓuuri imotoɓe unaye sappo e nayyi peccaɓe hakkunde salngaji capantati e ɗiɗi e oɗo ñalawma arande imuji ɗi wala fuumo inde muɗum yiggita fa hande le région sikaso to yoroso kan e kuuri imuji bakki o fuɗɗi to beete hande ɓe imotoɓe temed jeenayyi capan jeenayyi joyyi wontum peccaɓe hakkunde centrengaji tati to imuji ɗi watta le cercle o nde wuddu fa yettole saaha leydi ndi ɓuuri fuu bankas san tomiña wurem minaka Tombouctou kan e Kidal imuji bakki o waɗi to ne woɗiri kanankoɓe ka ana narda imotoɓe fuu teddina yimɓen joppaɓe to fa haybaɓe teddina police en jippinde hakkillaji yimɓe tan wiide fede UNESCO ne holiti wiide le lewru avril hitande 2022 ko ɓuuri cuuɗi l'école ngaji ujunere temeɗe jeɗɗi capantati e go'o wonno uddinoɗi ɗum laatike sababu hadde sukaɓe jangoɓe ujunayyi temeɗe joyyi kan e misel en ko ɓuuri uynayyi sappo jande le leydi
bamako ɗo ardiɓe mbiyen bangal oɗo gooɓo bakkilora o kamɓe ardiɓe jande ɓe holti wiide mbiyen sariyaji ɗi laamukoɓe jande ɓe holti wiide taɓaman no fewiri ley mbiyen centre uji ɗi fuf iwde so bangal kamɓe imotoɓe kay goto fuf no mbiyen famiri golle o kanko kelfa guyta darni koɗo e ley nokku jogoji keɗɗanna ko heɓandi fustango sita siti be Alsisi
leewi yari wiye jara kanyo hoorejo centre entreteɗo lycé kanko Moussa jungo ñaamo maayo ngo wi hono ɗi dabriji ana hani feede tana fuu ko natto saabe dartude kabaruji imagol bakki le wi makko sukaɓe l'école imotoɓe le on nokku yo yimɓe temeɗe jettoon e capanɗe jeɗɗon fuu batan sériyaji ɓamaɗe hikkadi yalla pati yurko yurko fuu e guyka yo ele nde dandurde
puɗɗi wakkati yamde jetti imotoɓe bikki muɗum kan e kadanti muɗum tan naddi le centre o téléphone ngaji surveillant en ɓe ana le secrétariat lycée o surveillant en capan jeegon min jogui ɗo peccaɓe hakkunde salngaji capan tati dabreji ɗi ka fuu fihama hikka yalla guykaji ɗi an heeɓa guttude
watti 11h sukaɓe l'école goɗɓe tiligui le nokku entretireɗo e siga jungo nano maayo ngo jama ko yatimɓe temeɗe joyi e capanɗe jeɗɗon wolle o nokku lewi Madi Moussa Dambeli kañyo hoorejo centre e sika o holliti wi torra fuu yiyaka nde fuɗɗode imagol tofon
génie civil kan e électronique won imuji ɗi fuɗɗi wakkati yamde jetti ko haɗa ɗe dewte ɗe ko fuu wona ko dagui le centre amen surveillant en ɓe fuu ana ɗo hande ka ko wondi wadde le lendi bangal imuji ɗi ko ka ana teddina jande leydi Mali
lewi sukaɓe l'école ɓe hone lamdi waɗade hande beeteɗi torra fuɓe yeele muɗum tofon ɓeɗe tijji heɓde jaabi lobbo
joni won komin tili e imagol amen littérature sujet ngayi ɗimi dokkaɗi ana yaafi wonano ko tiiɗi eɗe jogui jikke wiide ko warta caggal muɗum ko ɗum wara yaafude hono ni mi keɓma mention ɗum joni won komin tili wadde biologie
miccitunde wigol imagol bakki jokkina fo Alkamsare warande
premier ministre o imoto mbiyen ministre en jeɗɗo woɓɓe hono e mabɓe ministre kumaniɗo jande mbiyen tawama to mbiyen centre boigui fadigali komin ɗiɗo ɓerde bamako mbiyen wattu imuji ɗi fuɗɗi kanko hoorejo gouvernement o mbiyen wajigui sanne kam imotoɓe o daaliki dun kala anniɓe wadde guykaji sugel kokala mayga wonko haali yesso mbiyen kamɓe golliroɓe amen ortm keɗɗa fo sango fatmata mayga
Mali nouveau, le Mali.
So wiya Mali kesso an hani moddinede fa gas. So jande lobbo wadaka leydi wawa yaade yeso. Suka be an kani jangidede fa gas. Yalla leydi meden di an yaha yeso. Leydi ndi fana favi gikkam do mabbe. Meden darda be be tinnito. Yalla examen o an gasay juude mabbe. Pati be ngada fraud, be goddo e fraud. Nganno be fraud le examen jabbi di fu an e juude laamu. Dum wana ko wodi. A yagoto njanna sara e mabbe.
Pour leurs parents.
Sakaba to takla jom du kamara jom banga bem am Facebook ak Twitter. Do wuji fawde yimbe le heddibe le ima daraji ben wada ma cakki jontarde bamugo do fawde ben heddibe le ima daraji e ngaddi e le ko jabbi ben wonande fedde semas ben kanko imam dikon taw non tuna denno bimbe hala ben ak ben kabaruji leedindi ndari lam ko be leedindi watna kilosan kabaru mudu denno holdi metta makko e le ben piniji ngadaadi fawde e makko kalfa goita tamatu keda fustango sita sidibe
lewi mamud diko mangal pade leedi ko dar debbe e jenon nangab le leedi malni hono hala yoppego mebbe ana hani wadre ne yafri hakkuna leedi malni ka leedi kurwade sabi leedi didi ana wondi e pabondur ana buru dubi handen o holliti o bibbe leedi fu ana hani tinnade parti yeda hala ko natto sabi imunde basi lewi mako honju gon torraji leedi nin yata ciagan so labbe leedi fu nangundura ndato dana wotere lewi mako imadraji mawdi wadama ko nati sabe hippude lamki don honjunde leedi yarde yeso handen waba wadre to neddo goto so wala ni bibbe leedi fu happundura dokkundura juude sabe honja di torraji lewi mako kordan an hani wadede hakko bibbe leedi fu o holliti kasin hono halaji yedade le bema andede wakkat jabbi don holliti wo yehi leedi Qatar to hokka ko yati milliardi chafane joy du yo pene o wi fe bete goto koynal mako yambele aeroport leedi Qatar sako nanga kalta jungo horebe din leedi o wi leedi an wa hutinade yaade yeso tawa halaji nato sa wadde balagu fu halaka
cog essence beedo to fay boyata benno dum woni ko holliti kanko hore jo ben on nap dum ene gollor humaninde ben njam yiteji mo wi modbo guru jalla den o wi mako dum do yo sabi telaji men taykat jati gila do petrol lo iwata jati den no fedde dawtortobe holti wi dan han lam ko be fedda bare buytude telaji di do ben dido telaji wattu joni di kanko Abdoulay Touré wonko ben kay da fostango sita sidibe e Fatoumata Maiga
lewi horejo fedde entretien office national des produits pétroliers on nap wonko humini kabar essence en nanal mudum e o tiagal yentugo essence mata dale adina o fedda mudum dum yottigen leedi malli handen modugo goro jall holliti wi o torra an habbi do walle woni hakuna leedi Russie kan Ukraine
la flambe ke sa
tidalla essence ngodudo handen o moddinobe dum be dum buri tampina diina codobe be hono leedi meden di to essence o iwato to jati tidallaaji ana ton enna dum wadi so handen leedi meden di ana fewti e o tidalla
encore another pays
jamara hasu ginbe essence holliti kanyi mati o torra tiagal mudun jokko horejo fedde o napne Abdoulay Wahab jakti wi ana wolito e lam kobe leedni tinno fiya dabireji yalla o torra ana heba hunche
be ngadi e bawde mabbe ka fa han mi de jidi be buyta kulleji di yalla tottobe jaati ana keba hen hunde ko be beydi cioggu o ko ana fammini ka wakkati fu e dum ya tane dum tiida yaade
meccitunde wi cioggu essention wala gotun le lamorde nukkuje jogaje litre essence ana sonne fatteme ne nukkuje goddo du o hebata ken jaati Sidio Tamani de Faba Mouya, gouvernement de Suède, Danemark, Suisse, République Tchèque et Union Européenne.
Sakrabe li kabaro jamen kede duji to santo holtan wiide ko warta chapande enjoyam ben demmobe hane meddo ane mabbe sappo roobe konbe li cooperative demmobe serembe nuku o mbien e woni santo minya e blanc ben tiliki fay boyali kabaru jande e famin gollo demmal serembe denno dum wadi dum timmi kenyan sappo e jeddi lewrundu to santo no e wi kambe ben egintini be fanda mudun wonno huntando hore kabaru serembe e mbien e wad fide dawadun no kambe ben demmobe be mbawata ben nawtar dun no fewiri ben jande de wadama ile balde didi fo yiti jawdu mudu won ONG FDC to kuchal tultama wiide ben ko warta sappo en jeo ben lojabe totama aswerende sappo jogom lewrudu to kaki ben e gollirdi fewde e kala golle e ngata yalla e mbawa darnaade ko e mabbe den no yo iwde machine gaji nyuhu gollo ben e hinade ben bijje dabaji kanye e ko nande mudu jafo don den no dokal gal wara miloji tati ben hokkudu woni fedde miankala kafu e kanye don programme education non formel ite jawdi mudon woni cooperative suisse antiminan kabaruji di mbiyan to mbiyan kay do roobe mbiyan holti le roobe region o mbiyan holti wide ngadi imadaraji mbiyan hittingol ser danno suslimu dun yowi non won dun suslimu imadaraji mabbe mbiyan nyande asere jabbitande den mo fedde den wi afek kambe e mbiyan fende wonde lulde sisi den no fana mudu woni mbiyan lande mbiyan dadi lamkobe be fiide dabere no kambe ɓe mbawa tan ɓenna hinnade e haɓude hettingo sere ɓenna e le nokku o ndenno gadɗo imadraji ɗi woni ɓenna ko wiyete VLF Moussouya sakraɓe en timta kawruji amen hannde mitota wasade foof mta dow bembaɗa me 3 double point studio tamañ.org maɗno ɗum jammo 3720 ɗo seeɗa yewtere meɗen magasin yewte meɗe magasin hannde an yowi dow bonandaji ɗi mbiyan jankamuji gaɗi to joyla e kañe kabala mbiyan sere bamako ɗo kanko mbiyan Imran Killu maga won keɓene keɗa fay sanko mi Fatimane maga yo en kiri jaam toɓoji ɗi gaɗi bonandaji kewɗi ley région joyla ɓuuri fof to ñammantoulay e ceede bugu famɗi fof cuuɗi nogay memi leydi ka noon gollirde protection civile joyla holti wiide yonki fof heddaki hen keɗɗanal yetan colonel adama dawda kuni kankone hoorejo ndeɗo gollirde to joyla
e gelleji ɗiɗi ɗi kilométre ŋaji temedere e nayyi toɓa ngendi arande nde ñamandugu fade ma yettade joyla cuuɗi sappo woni ko torra ka yetti e kaña cuuɗi tati camɗi e ngendi ɗiɗoɓo o cuuɗi noga e jeɗɗi woni ko torra ka hewti kaake mabɓe kewɗi bonnama ka fa hane ɓe jetta Allah fe goto maaye
ka noonno bamako ɗo yonki goto heddiki hen ko warata yimɓe noga e nayon ɗum keeɓi torra to nokku furnangue kabala ley commune kalabankoro dende gonde le ɓadade bamako gollirde protection civile holti wiide ndiyam kammu o waɗi bonandaji kewɗi to sotiba keɗɗana lieutenant colonel Bakary Daw o sous directeur secours assistance to gollirde protection civile bamako
boutiqueaji pharmacie ŋaji gonnoɗe heddere ɗon ka fu kewi ndiyam bonande waɗi bugu ba won galle ko ndiyam naati e mum sanne waɗi bonande mawɗo kabala suudu saami o saami dow galleji tati yimɓe nogay e joyo gonno hen ka debbo goto heddiki hen
kanko Bakary Daw o nanderta jammare nde teddinde wajuji ɗi protection civile e gollirde météo gaɗata e wi makko ɗum ɗo latto sababu hisude ujunaji yonkiji oɗo wattu toɓoji ɗi
min mbi yimɓe so kammano toɓ faɗi ɓe taccita ndiyam no ndiyam ɗam foti fo fati ɓe ɓama farrati taccitinde ɗum sen ɓami misali dow fonse ŋaji ɗi so kammo ana toɓa yimɓe fu jahan yuppoyde e fonse ŋaji ɗi tundi fonse ŋaji ɗi du ana kandi e kenam yimɓe ana kani darde golle oɗo yalla nokku men ana
laaɓa
ɓeydade ɗum ɗun kamɓe ɓemin cefiɗiɓe dardi jamare nde eggude iwde ley nokkuji ɗi faratiji bonandaji goodi ɓuuri fof e ɓadade mayoji ɗi ɓe dawra ɗum no toɓoji ɗi keɓata lawol